Cause
okay, African touch.
Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Oh my, unadunda nda. Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Akiwa live baby na kupenda. Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Oh my, unadunda nda. Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Akiwa live mimi na kupenda.
Akiwa live umeiteka moyo wangu tu. Oh my, umeifanya inadunda tu. Why lie? Nataka play na die die. Yes, mina miss hizo eyes. Let's make a deal kama ni pingu tutai. Ulinipenda bila suti na tie. Just simple, ni mapenzi ila ndayo. Na vyo shake iyo body, you not kidding baby girl, look at you back. We just feeling, come baby, we just chilling, kila kitu nachofanya, I'm just feeling, una make my heart, to go speeding.
Unanifanya moyo, unadunda nda. Oh my, unadunda nda. Unanifanya moyo, unadunda nda. Akiwa lai baby na kupinda. Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Oh my, unadunda nda. Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Akiwa lai mimi na kupinda.
Okay. Ebu girl, itingishe. Iyo bam, izungushe. Unavyopita ukitingika. Moni zangu mpaka kinyo zinafunguka. Uko fiti, uko steady, all over. Vile mina kufeel, just come over. Hata kwa rana shida tutapass over. Tufunge ndoa na maheta tuwa roll over. Yes, kweli nakupenda bae. Ni mapenzi ya unconditionally. Weni wangu baby girl kwa kila hali. Baby girl kwa kila hali.
Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Oh my, unadunda nda. Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Akiwa lai baby nakupenda. Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Oh my, unadunda nda. Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Akiwa lai mimi nakupenda. Yo my, najivunia kuwa wako. Nami nitakutunzia penzi lako. Endapo nikikuji kwa chati. I'm so inaituma kwa dhati. Waipoke sana hao wanafiki. Milele wasipate nafasi. Unanifanya moyo wangu na dunda nda. Oh my, unadunda nda. Unanifanya moyo wangu